horumarka weyn ayaa fiidnimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay kadib markii kooxda Al-Shabaab weerar ku dhufoo ka dhaqaaq ay ku soo qaadeen degmadaasi inta loo geeyay saddex ka mid ah ciidamada dawladda ayaa ku dhaawacmay dagaalka wax khasaaro dhimasho ah ma soo gaarin ciidamada dawladda sida wararka Bardaale laga helay ay sheegayaan kooxda Al-Shabaab dhankooda ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa barteeda Facebook ku soo qortay in kooxda Al-Shabaab weerar gaarmo ay ku soo qaadeen degmada Bardaale balse ay kala kulmeen iscaabin xooggan. Sidoo kale wasaaradda amniga Koonfur Galbeed waxay qoraalkeeda ku sheegtay in khasaare weyn uu kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray weerarka ay ku soo qaadeen Bardaale. Taliyaha qeybta booliska gobolka Bay Amiin Madaruur oo aan khadka telefoonka degmada Bardaale kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar bulshada ku soo qaadeen degmada Bardaale islamarkaana ciidamada dowladda oo xogtooda hayay ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday.
waajurna amalaya baraha usoo tureen oo ciidamadana markii hore miyiinay ku jiraan diyaari ahayn waa la iska caabiyay waa la iska xabaday xabadaha yaray soo xigeen marka meeshii ay ka imaadeen adar ku laabteen ciidamadana waa ku raad joogaan ilaa caawo ilaa beri haddii ilaa yidhaahdo meeshii ay gaan waa la gari doonaa hadii ilaa yidhaahdo.
Maxaa khasaaraha marka dhinaciidan soo gaaray dhankoodana maxaa khasaaraha oo jira?
wallahi anaga xaggeed wax khasaare ma jiraan wax oo dhaawaca ama dhimashaa midna ma jiraan marka ayaga xaggooda kulley hadda habeen waaye kulley beri subaxia wixii oo jira la arki doonaa ciidamada oo dhan way ku joogaan meelaha banaanka ay uleydasa waa ciidamada ay ku maqan yihiin marka anaga iyo wasiirka amniga dahata banaanka jinaada marka haddii la yidhahdo wixii warbixin ay kasoo baxaan ciidamada kulley saraakiisha
weerarka habeennimadii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ku soo beegmaya xilli degmadaasi muddo saddex isbuuc ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo halkaasi u jooga howlgal lagula dagaalamaya qaadista jidgooyin yaala degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.